Good morning, afternoon, evening. You don't say no go mazulu.
Twist kid,
ngani kanyamata.
Drifter track.
All eyes on me. Hello, ine nilanga na chapegero wanga. Wakambani wa machiki. Hello, ni shikuli ine sama vipanga. She is strike killer, dressing ili on point. Beauty queen, bokosi on point. Attitude yeka yeka ni on point. Akapita bamu sonta sonta on point. My girl is a strike killer. Love killer. Vena siva fikako, she is strike killer. Beauty queen, strike killer.
Kaka uka ni matotamu manja neo. Nika mtown koko ziva na mwambo. She's too fry, nika fusa what's up girl. Sika mfoni but still what's up girl. Double checking, still double checking. Vikuti yolo menshi kali cute no ma setting. Kelo waso, ama funi kila banja. So let's bring it back, movie TV kulibanja. Kalibe na vonchito vama Gucci na Chanel. Kama ziva cheku twiza na kaleza palineo. Kana west ili fole ni nida ya kukongo. Very beautiful na structure ya mutondo. Harvest body ima funi kila harvest your breast. Zai pasa manja yao is soft cause I'm breasty. Kupezeka na iwe ni mapalo. Appreciate what you have, wasa mupasa
mpapa. All eyes on me, hello ine nilanga na chapegero wanga. Wakambani wa machiki, hello ni shikuli ine sama vipanga. She is strike killer, dressing ili on point. Beauty queen, bokosi on point. Attitude yeka yeka ni on point. Akapita bamu sonta sonta on point. My girl is a strike killer. Love killer. When I see my fikako, she a strike killer. Beautiful. Swag belly. Make the booty just clap for me. Monga na dia answer ya correct. But osa lenga vintu via mocha erect. How elect? Iwe ni kufotela. Nambuona chikwati na mwene tikotela. Baby you too fan, I wouldn't mind one child. Mango zingono ati ni kuzidia na south. Don't know what that means. Tiafo vala ni kugulira my short skirt. Ni kutenga by all means. Your friends are fresh but you fresh up. I don't mean to put you under pressure. So ni kupereka kubondi usambeko. Tiende out ni kuna batitambe. All eyes on me. Hello ine nilanga na chapegero wanga. Wakambani wa machiki. Hello ni shikuli ine sama vipanga. She is strike killer, dressing ili on point. Beauty queen bokosi on point. Attitude yeka yeka ni on point. Akapita bamu sonta sonta on point. My girl is a strike killer. Love killer. When I see my fikako, she is strike killer. Beauty queen, swag killer.
Pendela paduze umvele kocha lobize. Vaboss wakakufuna uwauze suri easy. You all mine. Noti mopano chambishi you still mine. Ndiye first time kupeza po mkazi wa so. Wea lila na kuseka panta we most. Wea gwada kupempela no kwesa misos. Kalikwata kwa maturity swag na ass. Sola meant to say asset class na bold. Wea funa chimu wabe ni tit for that. Kaliko crazy sometimes kama seka pa keka. Iyo boko simutima they are meant for me. Chintu chako ni chako vansi vizayaka. Malasha mchizungu chako ni malasha walasha. Back to the topic ni mapenda che iwe. 1, 2, 3 but still I'll never fall. 1, 2, 3 but still I'll never fall. Dipenda na mapalo na manju don't know.
All eyes on me. Hello ine nilanga na chapegero wanga. Wakambani wa machiki. Hello ni shikuli ine sama vipanga. She is strike killer, dressing ili on point. Beauty queen, bokosi on point. Attitude yeka yeka ni on point. Akapita bamu sonta sonta on point. My girl is a strike killer. Love killer. When I see my fikako, she is strike killer. Beauty queen, strike killer.
Mendoza, Sparkwen, CPZZ, Max Fro, MBO Day, Black Dove.
BMP on the machine.